Dushire ku nkuru itangaje umwami wa nyuma urwanda Kigeli V ndahindurwa itavye umuremyi mu mpera zindwi yarafise imyaka 80 y'amavuko yaba muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yari yarahungiye bamwe mu banyarwanda baganiriye n'ijwi ry'Amerika ku itangaje ry'umwami Kigeli V ndahindurwa barasaba ko umugogo wiwe utabarizwa i Rwanda ariko gushika ubu ntaco ubutegetsi bw'u Rwanda buragira ico buvuze kuri iyo ngingo umwami Kigeli V yitavye umuremyi muri indwi heze ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirusa
amakuru y'itanga ry'umwami Kigeli V ndahindurwa yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri iki cyumweru gisoje kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Nyanza hamenyerewe nk'ibwami harabatari bakamenye inkuru mbi yatashye Rwanda uyu mukecuru w'imyaka avuga ko iri muri za 80 yababajwe n'iyi nkuru mbi tukimara kumubwira ko yatanze
ari umugabo koko
ko yatanze se
yatanze
mwarimu bizi
rekata yo ntabwo nyazi kwese ko amenywa n'abari mu maradiyo ntiyigendere igihe cye uwiteka gitare yarakizi nyine hatangiye aho ngaho yarari mbega nibyo ntabwo atangiye nyine muri iki gihugu nkuko yaragiye kuba ari we ukizungura nukuri ntabwo ariko bibaye noneho atangiye aho ngaho ari ntagende ko nta kibi yari yarakoze mu Rwanda ntacyo rwose imbere ya nyagasani ntacyo nzi
umusaza Fideli mugenzi nawe twakubitaniye mu mujyi wa Nyanza yaduhamirije ko se umubyara yabaye umuhakwa ibwami kwa Kigeli V ndahindurwa iyi nkuru yakesheje radio byari bigoye kuyitubarira
yimana ari mari ahubwo ko yarase data
inkuru ye ukiyimenye wabyakiriye ute
nabimenye umutima uranje nabimenye n'umuntu umutima uranje nanyoye amata akomoka ibwami niyigendere imana muhe gukurudasha ahubwo ni umutima uranje ngiye ko nanyoye amata y'ibwami noneho ngubu Mungu kubibabaje ndabaje nahoraga mvuga nti uwase data aracyahumeka none yatanze nabimenye
Emmanuel Mgana waruryamye kukaragwa atabasha kweguka kubera uburwayi yabwijwe irya Amerika uko nabo yamenye umwami Kigeli ariko ashimangira ko kuba atangiye ishyanga ari intimba n'agahinda ku Rwanda n'abanyarwanda
Kigeli ndamuzi aho kunyiko ni kaduha n'ahandi twagiye kumusanganira ndumvisanga sinzi baba bakora natashe ibatashe n'arejo
inkuru ye mwayakiriye mute nkuko wabyumvise kuri radio
ntimba ni ntimba hagahinda nibase nubwo yabagaho ko kimwerana na mukuru we rudahiko yanze kurwanira ni mu gihugu bagiye iyo arwanira niyo twari gushira ntabagakiriho
umwami kugira ngo atangire ishyanga bivuze iki kuri mwebwe
ntaga ni ntimba kuri se nibyo
abaganiriye n'ijwi rya Amerika kuri ritanga ry'umwami Kigeli V ndahindurwa kubaguye ishyanga benshi barahuriza ku kuba yatabarizwa i Rwanda yategetseho anaharanira ko rwigenga
kuba atanze igihugu cyagomba kumuzana kikamutabaza nk'umubyeyi wari w'igihugu nonese bazamuhambishwa u Rwanda rwagomba kumuzana
sinzi nuko numvise nk'ibyo byanjye ariko mwamufite byinshi bavuga ngo mbega yagombye no gutabarizwa mu Rwanda cyangwa ngo
namwe niko mubyumva se ko yagombye gutabarizwa mu Rwanda
njyewe niko nabyumvaga ku bwanjye cy'abandi simbizi
muheruka kera none rero numva yatabarizwa mu Rwanda niko mbivuga mu izina rya Yesu Kristo
twari dufitanye gahunda na Françoise Mbayiha uyu umwami Kigeli V yaramubereye se wabo ariko tumuhamagaye kuri telefone ye ngendanwa ntiyabonetse ibyifuzo bye ku ngingo yo gutabariza umwami Kigeli V birasa n'iby'abandi batuye Nyanza nk'uko yabitangarije Royal TV hano mu Rwanda
nanjye nk'icyifuzo cyanjye nk'umubyeyi wanjye nanjye nakwifuza ko uwo mugogo we waza mu gihugu ukashingura mu cyubahiro cye byakorwa ari uko hari icyo leta idufashije niko nibwira ko umuryango twebwe ntacyo twashobora
umwami Kigeli V atangiye ishyanga yari yarashatse gutahuka nk'umwami Rwanda ariko ubutegetsi bw'ikigali bwari bwaranze buvuga ko yataha akaza agafatwa nk'umunyacyubahiro usanzwe Pasteur Izira Mpyisi yabaye umunyamabanga w'umwami Kigeli twaganiye nawe ku munsi u Rwanda rwaboneyeho ubwigenge mubaza icyo yatekerezaga ku kuba Kigeli V yaje ashakaga gutaha nk'umwami
ataha ari umwami atese bibaza abanyarwanda wibabaza Kigeli ubibaza bagize bate abamwimitse tubibaza umuntu wundi
aramutse atangiye ishyanga byakwitwa ngo iki
byakwitwa ko apfuye ariko agapfara umwami kuko bamuhaye ubwami ntibigeze bagira bate babu mwaka yabuhawe n'umuntu yabuhawe n'abanyarwanda iryo zina asagwa hanze aripfane
kugeza ubu nta mutegetsi n'umwe mu Rwanda uragira icyo atangaza kuri iri tanga ry'umwami Kigeli V ndahindurwa utanze ku myaka 80 amateka y'u Rwanda agaragaza ko igihe umwami yabaga yatanze abagabo n'abagore bogoshaga imisatsi yose bakamaraho muri icyo gihe nabo bagashobora gukora ubukwe imfisi zatandukanywaga n'imbyeyi kandi igihugu kikajya mu cyuno mu bigaragara ko igihugu cyacitse umugongo n'ibindi nk'ibyo byerekeza muri iyo mihango ariko kugeza ubu mu Rwanda ikigaragarira amaso byafashwe nkaho ntacyabaye kuko buri wese ari mu bye bumureba akabagira ubusa ijwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
tukivuga kandi kuri inkuru ubuyobozi bw'ihuriro ry'Inyabutatu umuryango ushigikiye ubwami mu Rwanda watangarije ijwi rya Amerika uko bakiriye inkuru yo gutanga ku mwami Kigeli wa 5 ndahindurwa umushyanaye Jeune Nkubito ari muri Afrika mu seruko yabisoranuriye mugenzi wacu Etienne Karekezi
mu ihuriro ryanyu ry'Inyabutatu itanga ry'umwami Kigeli ndahindurwa mwaryakiye mute mwebwe mu ihuriro ryanyu
ne akababaro kenshi cyane mu byukuri yari umubyeyi akaba n'umwami Rwanda rupfushije umwami ariko gipfushije umubyeyi kandi akoze arwanya intambara ndende yo kudukomakoma akomakomye benshi kubera umuvuduko kujya mbere mu bikorwa byo kugarura amahoro iwacu agerageje gutangira byinshi agerageje gufasha agerageje kuba mu buri kimwe cyose kugira ngo ahuze agahora ashyira imbere iteka twese twakorera hamwe agahora ashyira imbere ko twese twahuza kugira ngo dusenyere umugozi umwe mu cyenda gukorwa cyose ariko asize abagabo turajya mbere ntabwo turi buhagarare intego turayigeraho nk'uko twitanze kuva mu itangiriro amaherezo turayigeraho turajya mbere nta na kimwe kiri buhagarare akababaro ko karahari kandi iramenyesha abanyarwanda ko noneho twabonye impamvu
none se uragira muti intego muzayikomeza ariko umwami yatanze gahunda zanyu ziteye zite
turaharanira ubwami bugendera ku itegeko nshinga ntabwo duharanira umwami ni ukuvuga ngo niba umwami yatanze agomba kuba afite uwo yahaye akaba ariyo mpamvu tutari bujye kure dutegereze ikiri buve mu nama y'umwami kandi twese turacyakira neza nta kibazo kivamo cyose kiraba cyumvikanweho kandi kirajya mbere twese turacyemeramo dukomeze tujye mbere nsabye abanyarwanda muri iki gihe turimo cy'akaga ko bihangana cyane ariko si ryo herezo turajya mbere kandi turagera ku ntsinzi twitwa tuduharanira
nta guciye mu ijambo se nubwo ari ibihe by'icyunamo bwana Nkubito intsinzi muvuga ni intsinzi iteye ite
intsinzi niyo duteganya kuzageraho si intsinzi dufite ubu ahubwo ubu turi mu babaro ariko iteka ntawunezerwa se mu itanura niba itanura uyumva iriya botsamo amatafari kugira ngo useke anza kuyinyuramo noneho amahoro waharaniraga akabona gutaha nicyo navugaga hari icyo nakongeraho ndamenyesha abanyarwanda bose bari hanze cyane cyane muri iki gihe cy'icyunamo cy'akababaro turimo icyabaye abe akababaro ariko noneho kiduhuze tubumwe twongere turebe uko twajya mbere kugira ngo dukurikizeho icyafasha u Rwanda rwose nk'abanyarwanda
ndabashimiye cyane bwana Nkubito Eugene kandi mukomeze mwihangane
ndabashimiye murakoze cyane